kukumbatia, napenda moyo unanenuna,
napenda
wanashindwa hata kusema la napenda.
I like it the way you talk to me,
I like it
the way you walk with me,
I like it
the way you say my name. Me know it, you're my fantasy.
Mpenzi unalonipa unanipeleka mbali, mawazo na fikra moyo na ushakubali.
Kazi kwangu kukuenda, wewe umesha kubali. Unawashaka kusopendo kwangu kama bahari.
Nitakufanya sivyo mpenzi tena,
na hasira isikujene na ukicheka. Hivi kwa mfano na natani tega.